It's my soul on the beat, baby. Awesome. Tipo si papa. Kwani mi unanijua nani nani hulikuona pigia hiyo tabia ya kisasi naijua hadi vijana wana maokoto wazee wa busara wanatuokota vibarua mumechorea begi zenyu ni wazee wamekolea hadi wombe ndo upate dinga mchungaji hakitaka tunamchangia panda menyo ndo upate zaidi kweli Mungu anacheza kamare kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Usingoje upote njoo kueleze Usikunywa sana itabidi huzoe Kuwa soba Kunywa maji ikibidi kunywa soda Kama siya kazi wechorea Wazee ni busara siyo kukutumia Zima lighter Si lazima hukiwashe Fighter Mwanaume sitapeli Itabidi hukazane Kuanguka siku feli Heti wembe ndo upate dinga Mchungaji hakitaka tunamchangia Panda mezo ndo upate zaidi Kweli Mungu anacheza kamare Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi Kumbavu zenyu Umbwa nyinyi